gagner. Oh, oui, là, nous avions.
Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese mu duteza amatwi niyedirwema ubasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku mwuga wa sinema. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kwandika cyangwa kuyobora filme ikakirwa neza ku rwego mpuzamahanga? Iki kibazo n'ibindi mwibaza kuri sinema turabiganiraho na Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Karekezi amaze gusohora filime 3 zimaze guhabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Muri zo harimo Mercy of the Jungle yahawe igihembo cya mbere muri sinema mu iserukiramuco rya sinema nyafurika FESPACO mu mwaka w'ibihumbi 2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi filme imaze kwerekanwa kandi mu maserukiramuco mpuzamahanga atandukanye hirya no hino ku isi. Iyi filme iri kandi muri filme zerekanwa mu ndege za sosiyete ya Essen Brussels. Iyi ni indege ya sosiyete yo mu Bubiligi. Uyu munsi rero Karekezi aragerageza kutubwira urugendo rwe muri sinema n'icyo abakiri bato bifuza kugana uwo mwuga bamwigiraho. Kuri telefoni ndi kumwe na Joel Karekezi. Wiriwe cyane Bwana Karekezi. Ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze
kumwe. Yego. Na urakoze kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwawe rwa sinema. Mu gutangira ku bantu batakuzi, Joel Karekezi ni muntu ki, watangiye ryari cyangwa se ni ryari winjiye mu mwuga wa sinema?
Joel Karekezi ndi umunyarwanda, nkaba mu Rwanda. Natangiye gukora sinema mu myaka ya 2009 aho natangiye kwiga cyane cyane byasabaga ubumenyi, yaba kwandika no kuyobora amashusho. Ariko naje gukora filime ngufiya yitwa The Pardon, ariyo nakoze mu filime ndende. Aho nageragezaga yari fiction, ariko cyane cyane yagerageza kureba se kubabarira birashoboka, cyane cyane ni kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda. Aho iyo filime yasohotse muri 2013 nayo yagiye mu mafestivali atandukanye, nkomeza mbegura n'andi maproje. Aho noneho The Mercy of the Jungle nayo nabashije kuyikora muri 2017 isohoka bwa mbere i Toronto muri Canada, nyuma ikomeza ijya mu mafestivali atandukanye.
Toronto ahangaha ni muri ya serukiramuco mpuzamahanga bakunze kwita Toronto International Film Festival.
Niyo festival twakoze mu world premiere. Nyuma yaho andi mafestival akomeye nka Chicago International Film Festival yaje kuhatwara igikombe, navuga ni cya filime ahubwo ni cya kabiri. yerekanwa muri Europe ma festival atandukanye muri Afrika no mu Rwanda aho yaje kubona etarondo muri festival ariko nanone iyi filime yerekanwa kuri TV5 Monde irakerekanwa kuri BTV mu Bubiligi na Canal Plus muri Afrika yose n'ubwo biri kwerekanwa mu ndege kuri Etel Brussels.
N'urugendo nibaza ko ari rurerure uvuga ko bitangiye mu myaka y'ibihumbi 2019 iyi filime yawe The Mercy of the Jungle nabonye ko watangiye kuyandika mu mwaka w'ibihumbi 2012 ariko isohoka mu mwaka w'ibihumbi 2017 n'urugendo rurerure wabwira bumva ijwi rya Amerika icyo bisaba kugira ngo umuntu ategure filme ayandike ayiyobore hanyuma igire no ku rwego rwo kwiso.
Yeah, cyane cyane kwenda mu maso bijango yo n'urugero rwiza kubera ko iya mbere nayo nakoze imbabazi de pardon nayikoze nkoresheje navuga ubushobozi buke nari mfite aho nakoranye n'abantu nta guhembwa bihari ariko filimi icyo yamfashije ni ukwerekana ibyo dushoboye gukora noneho The Mercy of the Jungle nari mbizi ko izansaba ubushobozi na dije runaka ifatika kugira byibuze mbashe gukora filimi nziza script yari yanditse yamfashe igihe kinini cyo kuyandika ariko cyane cyane no gushaka financement aho byasabye kuyishakira mu Bufaransa mu Bubiligi hamwe no kwikorera hano muri Afurika byose niyo mpamvu byatsinze ariko icyanshimishije ni uko nari nzi neza ko nkeneye gukora filime ifite ubushobozi bufatika kugira ibashe kuba nziza rero filime kugira ibe nziza ushobora kugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga ukayandika neza ukayishakira abo mugomba kuyikorana nabo yaba muri domeni zose ziri tekiniki ariko bose bari porofesiyoneli ari nayo mpamvu byafashe icyo gihe kinini.
Hanyuma uvuze ko icya mbere ugomba gushaka ni inkuru nibaza ko n'umutwe w'iyo nkuru biba biri mu byo utekerezaho iyo urimo gutegura iyo filme muri uyu mutwe The Mercy of the Jungle ku bantu batarayibona ubutumwa buri muri iyi filme yawe ni ubutumwa nyabaki niki wifuza ko abayikurikira bamenya?
Yeah, The Mercy of the Jungle ni inkuru y'abasirikare babiri babari ku rugamba muri Congo ariko bakaza gutakara mu ishyamba aho noneho mu rugendo rwabo biba amahirwe yo guhangana n'iryo shyamba kugira babashe kubaho ariko noneho no kwimenya ubwabo no kugerageza kugenda bagira amahitamo mu buzima bwabo busanzwe kugeza umwe muri bo navuga abashije gutahuka mu Rwanda. So ni filime icyiza cy'iyi filime ni filime nakoze nashaka wenda kubona filime y'intambara ariko ku rundi ruhande ni filime nashaka gukora ku buryo itateranya ibihugu ahubwo yafasha mu rwego rwo kuba guhuza ibihugu no kuvuga ku mahoro muri rusange ari niyo mpamvu filime yerekanwa mu Rwanda yerekanwa muri Congo Kinshasa na Migoma kandi abagiye bayibona b'abakongomani n'abanyarwanda bose bayisanze nk'uko byibuze mesaje yari irimo babashaka kuyumva kuko muri rusange ni filime ivuga ku mahoro no gutegura ejo hazaza ha Afurika muri rusange ko dukeneye kubaho no gutera imbere.
Hanyuma Karekezi, bamwe mu bantu bakora filime kenshi mvugana nabo cyane cyane aba bagitangira bavuga ko gukora filime cyangwa se no kuyandika ni kimwe, kuyisohora ni ikindi, ariko ngo igikomeye ni ukuyikwirakwiza no kuyimenyekanisha. Nawe icyo kibazo wahuye na cyo?
Kuri filime ya mbere nakoze ndende byari bigoranye ko ibyinshi ni njye wabyikoreraga bitewe ko nta n'ubushobozi bwari buri muri kuri marketing ya filme ariko kuri the master de jango ho ikintu cyafashije cyashimishije uko nafite equipe yaba ba producteur mu fatanye mu gushakisha financement na nyuma twa distributeur yaba muri France na Belgique ako nana kare una wakora marketing na sales ya filme mu mpande zose zise icyo gihe urumva ya byamfashe igihe kinini ariko ubu ngubu gukorana na ekipe yagutse muri domaine zose yaba kugera mu bucuruzi birafasha cyane bituma filime igera kure deja nk'ubu nka filime ari amateleviziyo mu Bushinwa yerekana muri za Finland urumva n'urugendo ariko navuga ko rwari ingendo kuri iyi filime ko nanjye nifuzaga ko yagera kure hashoboka no ku bantu benshi bashoboka.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga uyu munsi turi kumwe na Bwana Joel Karekezi, uyu akaba umwanditsi n'umuyobozi wa filme cyangwa se na za sinema, aho arimo kutuganiriza ku rugendo rwe muri uyu mwuga wa sinema. Joel Karekezi, twavugaga kubijyanye n'uburyo n'ubushobozi bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yagira umusaruro akura mu gukora filme. Byarakoroheye kubona uburyo kugira ngo iyi filme yawe ishobore gusohoka kandi inamenyekane?
Nkuko nabivuze ntabwo byari byoroshye kuko nari narakoze filme yanjye mu bushobozi bukeya, ariko nari mbizi ko bigoranye kandi the massive jungle nari mfite ambition, nari mfite intumbero ndende kugira ibe nziza cyane. Byasabaga ubushobozi kuko urumva gukorera filime muri mu ishyamba ry'inzitane ntabwo ari ibintu byoroshye. Ufite ikipe y'abantu benshi bisaba ubushobozi cyane cyane muri finansi, ariko icyo gihe byasabye gushakira finansi muri Europe cyane cyane niho haboneka finansi. Ariko ubu ngubu cyiza muri Afurika naho ibihugu byinshi biri kugenda bishyiraho ibigega bifasha sinema. Hari na Senegal, Burkina Faso naho bashyizeho financement, no mu Rwanda ubu hari film office yakoze ifunguro. Turizera ko mu minsi iri imbere bizashoboka ko financement ziboneka ku bihangano nyarwanda kugira byibuze bikorwe neza, kuko iyo bidakozwe neza bikagira karitsiye n'ibindi ni amateka yacu tuba twangiza. Rero bisaba gushyiramo ubushobozi mu nzego zose no kongera ubumenyi ku bakora mu nzego zose zitandukanye.
Ku rwego rw'u Rwanda wavuga ko uru rwego rwa sinema cyangwa se film industry yifashe ite muri iki gihe?
Film industry mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ko dutangira muri 2009, ariko hari abandi batubangirije amafilimi menshi yagiye akorwa hano. Imaze kujya akorwa abatutsi yatumye abantu benshi bajya muri sinema bagatangira gukora amafilimi yabo, aho hari baherekaye Mbabazi, hari undi bita Kivuro hahoze nawe gukora amafilimi afite amafilimi maremare agera kuri atatu ari bityo. Nakaze n'abandi benshi kuko twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye twigisha bagenzi bacu kugira ngo tubashe kuzamukira rimwe no gukorera hamwe. Ubungubu henshi mu mafestivali amaserukiramuco yose akomeye ku isi, buri gihe uhasanga umunyarwanda afite filime ngufiye cyane ndende ku buryo ubireze neza aho ubwenge bwa kinyarwanda bugeze burashimishije. Rero ubundi muri Fetipako mwana yabonye ko hari ibikombe byose bitatu byatashye mu Rwanda, nicyo ni kintu cyiza.
Ibikombe bitatu byatashye mu Rwanda muri Fespaco y'uyu mwaka iherutse, ndetse twakwibutsa ko uri umwe mu banyarwanda nanone ba mbere batsindiye igikombe gikomeye cyane muri Fespaco yo mu mwaka w'2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Icyo gihe utsindira icyo gihembo wabyakiriye ute? Byari bivuze iki kuri wowe?
Nandere ahantu ufite nandere rero mu gihembo bitandukanye, ariko icyo navuga ni uko kiriya gihembo cya Ikarondo efekite kuya muri Nyanza muri Afurika, icyo gihembo nyamukuru yifuza mu buzima kubona rero kukibona nanjye kuri filime yanjye ya kabiri byaranshimishije cyane. Cyane cyane byafashijwe n'uko filime yanjye igaragara ahantu hatandukanye, no ku rundi ruhande ni byiza ku mwuga nkora kuko bifungura imiryango itandukanye no kubona andi maproje n'abandi partenaire batandukanye no gukorana nabo. Ni ku bwanjye ni ibintu navuga ko birenze ku rwego ruhambaye, kandi ku rundi ruhande no ku Rwanda ni ibintu bishimishije kuko bwari ubwa mbere u Rwanda rutwaye igikombe kinini kirenze muri Afurika. Ni ishema yaba kuri abakora umwuga wa sinema ku gihugu nanjye byaranshimishije cyane.
Urakoze cyane. Reka twongere tugerageze abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kugerageza kuduhamagara. Desire Habiyumva wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe?
Uburundi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubitanguye cyari kimwe cyose ni kafunye cyane buri kindi gira kabiri ese uwo abafika mu ishuri ibi enyamba nawe ashobora kubyigisha abyigisha agatwara amafaranga angahe kugira kingana gute? Ikindi kibazo nshandane wadatwara umuhinga ari filime kamatuko ndakuraba ibyo bakora muri Amerika muri Hollywood ati ataba chimaze dwatakuye hari yanyo n'izi zaba abahinzi koko ya bitandukanye byose araba ikiri mu z'abahinzi ni cyo nashimo kama uri na tando ya tano kane ko abahinzi bo barabona kari 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 mu montage n'ibyo byose batanga mu montage bwagiye kora bitaba chinwa cyane zaba n'amerika cyangwa abakana n'ibyo byose rimwe rimwe ngamwe n'iyi kandi ndagomba amfashe kutahura
urakoze cyane. Kubera ko ibujumbura batatwumva, reka dusabe mu buhanga bw'ibyuma Desire Abiyumva abagumye ku murongo kugira ngo yumve ibisubizo Karekezi amuha. Karekezi, wagerageza gusubiza ibyo bibazo bya Desire?
Ndi gukora uyu mwuga bisaba kubyigira ko bisaba ubumenyi yaba kwandika, ntabwo wabyuka mu gitondo utitangira kwandika. Hari amategeko abigenga, hari niyo mpamvu bisaba kubyiga ugahabwa ubwo bumenyi. Kuyobora filime nabyo bisaba kubyigira, niyo mpamvu twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye hano mu Rwanda. Nanjye ubwanjye nagerageje kubyiga nanjye, aho rimwe na rimwe nabyigaga onulayini nimwe nakora amaforomasiyo kwandika yaba muri itafi, ariko ubwo bumenyi bwose niho bwagiye bumfasha kubasha gukora amafilimi yose nagiye nkora. Kwigisha ni ibyo bintu dukora buri munsi, ubungubu kugira imyaka yose twagiye kwigisha yaba mu Rwanda, muri Uganda, muri East Africa cyane cyane. Nk'ubungubu deja nafunguye imiryango
y'abandiki aho bazaje bazo bakandika mu proje yabo ku buryo kugera kuri rwego no kuyashakira ubushobozi no kugira abashe gukorwa. Amafilime nkora maze gukora filime za fiction ebyiri ariko nka The Mask of the Jungle yo nk'uko ubibona yitaze ku bintu bibaho byabayeho mu mateka ari nayo mpamvu ari filime yasabye ubushakashatsi butandukanye ariko cyane cyane no kugerageza kuyikora neza ku buryo idashobora guteza ikibazo runaka. Noneho imbabazi nayo filime ya fiction nayo nakoze n'ibintu bisigaye yakorewe Abatutsi ariko ngerageza kwibaza ku nteranye n'imbabazi kuko niba bishoboka ni fiction ariko ku rundi ruhande nandi ubwanjye yaramfashije kuko nuri nahimbye ariko igenda imfasha kubona akamaro kanini ko k'ejo hazaza h'igihugu ko hari navuga ubwitange bwa buri wese kugira ngo tubashe gutera imbere harimo no gutanga imbabazi kugira ngo tubashe kubaho nta nzangano zihari. So hari na filime navuga mbarankuru itari documentaire nakoze nayo ku bantu bababariganye harimo abakoze jenoside n'abayirokotse n'abiciwe noneho bo bavuga uburyo bagiye bababarigana aho ngaho bifasha kumva neza bo ubwabo babyivugira n'impamvu zabibateye. Ku rundi ruhande amafilimi nyine akorwa muri Afurika nk'uko nabivuze yaba Abanyamerika muri Hollywood n'ibindi byabo byose bose bashyira ubushobozi bufatika kuko ni uruganda kandi uruganda zinjiza amafaranga kandi ruha akazi abantu benshi. Yari amafilimi yose n'umurimo wa buri munsi ari abantu baba bakora niyo mpamvu buri gihe bahora bahimba ibintu bishyashya bituma abantu babasha kugera mu masare ya sinema ari nabyo twifuza ko mu Rwanda dukomeza gukora hakaboneka ubushobozi amasare ya sinema akaboneka muri yenda buri ntara aho umuntu ukoze filime abasha kwiyerekana ikamu zibonetse bigatuma abantu bakomeza gukora akazi kagakomeza kubaho uko bigiye bimeze. Ndetse n'uruganda ubwarwo ko nta filime imwe ushobora gukoresha abantu barenze ijana kuzamuka so kuri karite ubungubu abanyafurika barebye bo kuri Netflix amafilimi menshi yo muri Afurika bizasangaho meza cyane kandi akorwa n'abanyafurika. So niyo mpamvu nabimakuzijyango nayo unayirebye neza ntabwo wayitandukanye wenda ibyo ureba Hollywood n'ahandi hose.
Urakoze cyane bwana Karekezi. Desire habiyumva ngira ngo baragusubije ibibazo byawe. Urakoze kuba wahamagaye, ugire umunsi mwiza aho ngaho ibujumbura mu Burundi.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, dufite kandi Prosper Wirwe.
Wirwe neza.
Yego, ikibazo cya.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kubera umutumirwa Joel mwaduhaye. Ikibazo cya mbere nge nshaka kumubaza ni akabazo k'amatsiko. Ubundi ajya gutangira umwuga wo gukina ibintu by'amafilime yari azi ko azagera kuri uru rwego. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza ni gute yafasha abantu abana bashaka kuzamuka mu mafilime cyane cyane babandi bagisha bakibishaka mbega na babandi babyifuza ariko babuze uburyo babigeraho ni iki yabafasha?
Urakoze Prosperi. Bwana Karekezi,
ndi njyewe njya gutangira mbere nigaga biologi na shimi yaba muri secondaire muri universite muri Kiye ariko kubera ko byari teori cyane ndanye nabyigaga nkabikunda nubwo ndanabigirwa kibwira na fashe ariyo mpamvu ubushobozi yaba buruse nabonaga nayishyiraga mu kwiga ibintu biri tekiniki biri puratiki rero sinema niho naje kuyikunda kuko nakunda kureba amafilime icyo gihe nishyuye kwiga realizasiyo ya sinema onulayini ndabyuka ishuri ryo muri Canada ariko ukohereza dokima ukigisha ubwawe ariko nyuma nkora andi maforomasiyo mu kwandika ibyo byose ni uko numvaga nshaka gukora ibintu nkunze kandi bimvuye ku mutima niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo guhindura nkava muri biyozi bashinzwe ariko nkajya muri sinema ariko kuri urundi ruhande niko nari mfite ibyo bumva nanjye navuga yaba muri sosiyete kuko buriya gukora filime bisaba kugira iyo ufite ubutumwa watanga ndibaza sinema igufasha neza kubitanga neza bishyira mu mashusho abantu bakicara bakabireba cyane nibwo buryo bwanjye nabonye nakoramo ubundi nakora ibyo nkunda ubundi nkavuga ibyo numva nifuza ko abantu babasha kumva ariyo mpamvu wenda nagiye nkora amafilimi atandukanye ku bijyanye no kwigisha abantu no kuba no kubatoza hari imyaka myinshi kuva muri 2009 twagiye dukoresha amaforomasi atandukanye yaba i Kigali aho urubyiruko n'abandi bose bashaka biga yaba kwandika kuyobora no muri koti tekinike za sinema kuri kamera montaje n'ahandi hose ariko ubungubu ubungubu ngeze amagana bafite iyo rezidansi dukurikira aho bivuze mu mwaka nk'ejo bundi hashyizweho neza buri twe dufite amafilimi ane yakorewe yayobowe n'abandi bagenzi banjye aho abaturage hari ibyo amagana benshi binjiye mu gukina twabashije gukora izo filimi ariko tuyigisha nabo muri aka gace gukora filimi no gukina mu ntumbero dufite nuko byibuze icyiza gihari mu nzego za sinema zatangiye gushyirwaho mu Rwanda aho nyine bigiye kutworohera kuko noneho yaba na leta noneho gushyiramo imbaraga mu kugira byibuze imyigishirize ya sinema n'imikorere ya sinema ikomeze itere imbere ari naho nda n'izindi ntara zitandukanye nazo bizasaba gukoramo ayo maforomasiyo atandukanye ariko urumva ni umushinga wagutse umuntu ku giti cyo atakora wenyine aho bisaba ubufatanye n'inzego zitandukanye ariko mu kwigishwa dushoboye turabikora.
Urakoze cyane Joel Karekezi. Harundi utwandikiye kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Dusenge Xavier aravuga ko ari i Kigali ngo afite filime yifuza kujyana mu festival arifuza kumenya uko bigenda.
Filime kujyana mu festival cya mbere ni ukuba wayikoze neza cyane cyane nubwo ko bihera script imeze neza abakinnyi bagakina neza kote tekiniki imeze neza deja ifite inkuru yakoze neza ahasigaye mu gukurikiza buri festival zose zigira igihe zihamagaza amafilime bisaba kohereza filime bakayireba ubundi ikaba selective kuko cyane cyane wenda mu bindi bihugu mva haba abadistributeur nibo akenshi bakora ako kazi ariko hano muri Afurika bigusaba ko ugerageza kwigisha ibintu bitandukanye kugira ubashe kugaragaza icyo gihangano cyawe kuko utacyohereje ngo abantu amafestivali akirebe abashe kubyihitamo ntabwo byashoboka bisaba ko ubyikorera cyangwa se mbese ni ugerageza ibishoboka byose ugakurikirana ayo makuru icyiza gihari ubu ngubu ni uko tekinoloji yateye imbere interineti ibintu byose biriho ndibaza ubungubu bisigaye byoroshye cyane kurusha mu myaka ya kera yashize.
Hanyuma se nk'umwana nk'uwo ugitangira nka za festivali yaheraho ni nk'izihe ndibaza ko utahitu hera muri festival nka TIFF yo muri Toronto cyangwa Ken mu Faransa hari izindi ngira ngo watangiriraho mu gihe urimo kwiyuba
yeah biterwa biterwa cyane cyane na filime ari byo cyo gutangirira ko filime nziza cyane nabyo bishobora kujya kana bishobora no gutwara utarimu dore kuko hari benshi bagiye bakora mu filime ari yo ibintu byabo bya mbere bitwara ibikombe bikomeye ku isi ariko cyane cyane biterwa na karite ya filime afite niyo mpamvu hari amafestivali atandukanye yaba muri Afurika muri Europe buri mugabane wose hari amafestivali ariko ibyo bice bimusaba ni ukureba igihangano afite n'iyo na sitandari ya mafestivali ubu ngubu wenda sinahita mpfurikiza ngo ntahera kuri ibi ni nyinshi cyane ku buryo buri gihugu kiba kirimo amafestivali menshi ashoboka biba bisaba iyo wicara kuri ubushakashatsi ariko cyane cyane ari ibyo na filime n'aho ishobora kwisanga.
Urakoze cyane Karekezi, mbibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Joel Karekezi, uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Tukaba turimo kuganira kubijyanye no kwandika ndetse no kuyobora filme. Uyu kandi akaba amaze gusohora filme zimaze kwegukana ibihembo bitandukanye mu maserukiramico ya sinema menshi hirya no hino ku isi. Bwana Karekezi, dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira ibyo akubaza. Uyu ni Bonaventure Nayubu, wiriwe neza?
Ndiwe cyane.
Uri hehe?
Bo, aya masaha turiko tuvugana ndi mu mujyi wa Majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komune Nabanda.
Na mahoro aho ngaho Makamba?
Na mahoro kabisa, turashima n'akavura tubona kaja karaga.
Ikibazo cyawe?
Yewe nashaka kubaza uyu mutumire, ubu nimba atabibanga ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo sinema ije ibe ikunzwe ndabwe n'abantu benshi, kuko filime nyarwanda nkunze kugira abakenshi usanga ari filime zanditse neza zikoze neza, n'ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo zabo ije bita ironka kuragwa kenshi cyangwa ikunzwe.
Urakoze Bonaventure Nayubu, nawe kuba uri mu gihugu cy'u Burundi kandi mutadukurikira kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Karekezi. Bwana Karekezi,
kandi ku mbere nayo cyane cyane ko nabivuze bigusaba inkuru runaka ushaka kuvuga, ubundi bisaba gutegura yo bihera mu kwandika. Iyo wanditse nabyo navuze ko bisaba ko wiga kwandika script bitewe nawe yabantu na filime ariko noneho wayanditse ku rupapuro, wumva ko ibyo ubona byose kubahiriza nyine ayo mategeko sitire, nk'uko nabaha nk'urugero nko kubara inkuru iraba kugira ibyohe igira itangiro ikagira n'iherezo, ibyo ngibyo nabyo birakurikizwa mu myandikire ya sinema. Noneho wamara kugira inkuru yanditse wumva bigusaba gushaka ekipe tekinike nziza ifite ibikoresho byiza abantu bazi kubikoresha yaba kamera sound n'ibindi bitandukanye abakinnyi beza ukabahitamo ntabwo ari gupfa gufatira ari wese ni kureba kuko uri kubibiri ibyo wanditse muri iyo filime niyo mpamvu akenshi habaho casting navuga no gutumira ugahitamo ukwiye gukina ko kwiyororera atari wenda nka murumuna wa se yamushikirana ngo akine iyo role niyo mpamvu ibyo wabiteguye neza ko cyane cyane yumva na finance nyuma y'ibirimo ntabwo wajya gukora filime nta bushobozi ufite uko ari wese ntabwo yabasha kubahemba n'ibindi byose bisabwa nyuma filime wayirangiza kuyishyirira wumva ko bisaba montaje amashusho amajwi ndetse ukomeza gushyiramo ibirungo bituma ikomeza kuryoha bitewe n'ibyo wanditse ariko icyo gihe urumva ko bigusaba gukorana n'abantu benshi batandukanye bafite ubumenyi butandukanye kandi bose babishoboye iriya filime ntabwo ikorwa n'umuntu umwe niba the message de jango igeze hariya ntabwo nayikoze ntabwo nabona ngo yayikomye ngewe kuko narayanditse ndayiyobora ariko nayo ifite ikipe nini y'abantu benshi batandukanye kandi bose bafite ubumenyi butandukanye muri domeni zabo niyo mpamvu kubahitamo byasabye ubwitonzi bwabo ubwitonzi n'ubushishozi kugira byibuze filime bashobora gukoreka ikorwe neza cyane uburyo bahangana ku rwego mpuzamahanga muri rusange ibanga ryo gukora filime igiye bikunzwe ni ukuyitegura ugakurikiza ibyo byose kugeza birangije
urakoze cyane bonafatire ari ikindi kibazo ufite mbere yuko tukurekura
ego ndafite ikindi kibazo kimwe mbazo umutumire wacu kubera iki abanyarwanda iyo bakoze amafilime usanga ari amafilime ari ku rwego rw'isi amafilime afite amavideo meza gusumba yandi mafilime y'abandi bahanzi cyangwa abandi bakinyuma amafilime atandukanye n'ubundi bwoko kiza tugakurikirana
ndetse ntabwo byaba amafilime menshi yagiye akorwa yaba mu rwanda n'i burundi nyine nta muhanga urugero hari amafilime yo mu burundi twa gitorera yakozwe n'uwitwa yose ngabo ifilime yakozwe mu myaka ya 1990 ifilime nziza cyane na n'ubu ikerekanwa ahantu henshi hatandukanye no mu rwanda naho abakora amafilime bagerageza uko bashoboye gukora filime nziza zishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga icyo navuga ni uko abanyarwanda nzi neza hari abarundi nabo bakora amafilime ariko bashishoreye tugiranye ibintu by'amateleviziyo atandukanye akaba n'abanyarwanda benshi nabo bakora amafilime ari porofeshoneri icyo namutumiriza ni kugerageza kureba ayo mafilime akayashakisha kuko arahari menshi yaba mu rwanda mu burundi n'ahandi henshi tugaharanira kureba ibihangano byacu tunabiteza imbere
urakoze cyane Joel Karekezi nawe Bonaventure nayubu ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza i Makamba
murakoze cyane
urakoze nawe Radio Ijwi ry'Amerika bwana Joel Karekezi wigeze kuvuga kubijyanye n'uburyo nk'umuntu ukora sinema mu Rwanda wibaza ko uwo mwuga wonyine kuri ubu wamutunga
nanjye kandi nawe nakunda ko nkora sinema kuva icyo gihe kugeza ubu mu miryango imyaka ishize byari bigoranye ariko ubu ngubu navuga ko birashoboka cyane rwose ugakora umwuga wa sinema kandi ukagutunga wowe n'abawe ari nayo mpamvu ubu ngubu dukomeje kugerageza gushakisha ubuvugizi kugira byibuze n'inzego yaba iza leta n'abantu bagerageze kugira umuco wo kureba amafilime nyarwanda kugira twiteze imbere kuko navuze ko ari uruganda nitugira amasare ya sinema wenda mu turere twose twa 2003 abanyarwanda bakitabira kujya kureba ibihangano byabo bibageza igihugu kigira imisoro myinshi niyo misoro myiza havamo gufinansa n'andi mafilime abandi nabo urubyiruko rubona akazi filime zifatirwa n'abakobwa filime z'icumi mirongo itatu mu mwaka mu Rwanda ziri professionnel zifite ubushobozi bufatika icyo gihe abantu bazaba babonye akazi bizaba barenga hafi ibihumbi n'ibihumbi kandi bose binjiza igihugu kandi no ku isi yose izo filime zikomeye zishishema igihugu n'ibintu bishoboka kandi ku bufatanye na leta iribagije hazaza hasubiye mu Rwanda ari heza cyane kuruta aho tubonye ubungubu ibyakozwe biragaragara none ibigomba gukorwa mu minsi iri imbere ibintu byinshi cyane kuko urubyiruko ruri mu cinema rufite ubuhanga bwinshi kandi biteguye gukora barimo ari benshi niyo mpamvu ibyo kuganirana byose birashoboka kandi ibyiza nibyo bizigaruka cyane
impamvu nari nkubajije icyo kibazo ni uko usanga kwandika gutegura kuyobora filme kugeza igihe isohokeye ni ibintu kenshi bifata umwanya munini kandi inyungu zabyo ahanini ziboneka nyuma yuko icyo gikorwa cyamaze kujya ku isoko bivuze ko kenshi na kenshi bishobora gufata imyaka yaba ibiri itatu kugira ngo uwo musaruro wawe ube wawugeza ku isoko bivuze ko muri iyo myaka itatu ku bantu benshi nta kindi babinjiza bategereza ko uwo musaruro ubanza kugera ku isoko ibyo wibaza ko bidashobora gutuma bamwe batinya kwinjira muri uru ruganda
muri Afurika hose ibintu biyemeje kugenda ibihugu bitandukanye byagiye bishyiraho finansima fandi ifasha iyo myiteguro yose yaba developuma harimo kwandika gutegura inkuru hakaba hari navuga ubushobozi runaka butuma umuhanzi abasha kwicara agategura iyo nkuru ye kugeza none ngiye na production ikozwe ari naho iba finansi na wenda igihugu kimwe kitabasha kuyifinansa filime yose bisaba gukora ubufatanye n'ibindi bihugu ibyo byose bikagenda byunganira kugira byibuze urwo rugendo n'imitegurire ya filime yaba umuhanzi n'abayitegura babashe kubaho kugeza igihe filime izagera ku isoko ikishyura ibyakoresheje wenda yafashwe nk'amadeni bimwe bigateza imbere n'ubucuruzi muri rusange ariko mu Rwanda uko bimeze ni uko hari amaplatifomu atandukanye atuma abajene bakomeza gukora amafilimi atandukanye naho ku rundi ruhande niyo mpamvu nabuze nka Rwanda Film Office iri hari ubungubu ibindi neza kuri gutegura noneho uburyo habaho iyo stabilite artistike ikeneye uko ubushobozi ariko ni ubushobozi bw'ibigo bisaba imbaraga za leta kuko mu gihe filimi zikomeje gukorwa nabi ni amateka agenda yangiritse y'igihugu niyo mpamvu dukeneye koko kuba yaba leta tuba hafi kugira byibuze abantu badacika intege noneho twese dufatanyirize hamwe n'abacuruzi nabo binjire mu mwuga kugira byibuze ushyizemo amafaranga abashe kuyagabiza na ba bandi bicara bakandika bagategura babashe kubaho ibyo byose ni ubuntu ubufatanye bw'inzego nyinshi zitandukanye
urakoze cyane icyo kibazo turaza kukigarukaho mu kanya ariko reka tubanze twakire Didier wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ni Kigali mu Rwanda
ikibazo cyangwa
yaje cyane nagira umbazeje karekezi nyaje umubaze uwo bandika filime bakinisha umukinnyi wenda akagira ikibazo cyo kutagaruka muri scene
kandi ari sene ya kinye cyo giye bigenda gute uwo wa muntu wakinye muri ya sene atabashije kuboneka ngazakomeza kinye indi sene
byakubayeho
ntabwo byambayeho ariko ari filime nabonye y'inyarwanda bazanye n'undi mukarata
reka Joeri asubize icyo kibazo
iyo kubwanjye ntabwo birambaho ariko niba no guhitamo abakinnyi bigira nyine amategeko abigena kuko n'abakinnyi nabo ni umwuga nabo bagira amategeko abagenga niyo mpamvu habaho amasezerano amasezerano hagati ya production company kuri proje muri gukora n'umukinnyi afite ibyo agomba kubahiriza harimo gukina filime kugeza yirangije mu gihe atari yangije hakaba ingaruka runaka bishobora kumugira rero mu gihe ufite filime ugirana amasezerano n'umukinnyi hari ibyo umugomba nawe hari ibyo akugomba rero mu gihe utabyubahirije urumva ko n'umwicishije ngara ntabwo azagaruka urumva ko icya mbere ugomba gukora harimo guhemba umukinnyi kumenya uburyo mukorana utamubangamiye nawe ntakubangamire ariko noneho akaba yamasezerano abagenga kugeza ku ijyanye ibyo byose ibintu bisaba kwitaho kugira ngo ubashe gukora filime neza kandi kinyamwuga
urakoze Didi hari ikindi kibazo wari ufite
nta kindi kibazo murakoze
urakoze cyane Didier yari Kigali mu Rwanda imvugo ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika sinzo iheba uranyumva
yego ndabumva
uri hehe
uri Burundi
ikibazo cyawe
ikibazo ni saba tugira udufasha kumenyekanisha ibikorwa
urashaka kumenya
amarezo ni ukuvuga dufite impano nyinshi ariko abazifite ntawubazi ntawubazi muri make ni bizita matara menshi bita kibitimbo hano nta muntu abazi
uravuga ko hari abana benshi bafite impano ariko hakaba ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kugaragaza izo mpano za Joel Karekezi aricyo wakivugaho icyo kintu kijyanye no kugerageza gushakisha impano mu bana akenshi baba badafite amahirwe yo kuba bamenyekana
abanyempano ni benshi cyane ni nayo mpamvu bisaba ko hakorwa imishinga myinshi itandukanye ijya no mu byaro kure kugira byibuze babashe kuyashakisha mu nzego zose zitandukanye sinema muri rusange nk'uko nagize bisaba kwiga bisaba gutegura amahugurwa atandukanye yaba na ngombwa hagashingwa amashuri ya sinema mu nzego zose zitandukanye ibyo byose nibyo bizatuma abanyempano bagira ubushobozi bibafasha gukora ibintu byabo bibafasha gukora neza ibyo nabonye bahisemo gukora kuko sinema ntabwo navuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uhite uba umwanditsi cyangwa umuhanzi hari ibyo bigusaba kwiga niyo mpamvu bisaba gukora iyo mishinga bituma habaho kwigisha abantu mu ntara zose mu duce twose dutandukanye kugira byiza abantu babashe kugira ubwo bumenyi no kugerageza gukora ibyo ya no kuvuga kuri bitandukanye niyo mu gihe batabonye ngo bumenye biragoranye so niyo mpamvu ku bwanyu neza ko hakeneye imishinga myinshi yaba mu Rwanda I Burundi na hehe yohereza abafite ubushobozi kujya kwigisha no gushakisha izo mpano no kuzizamura mu bumenyi kugira ngo zibashe
urakoze cyane Joel nawe sinzoyeba urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe aho ngawe bujumbura mu Burundi reka dufate na ndagije imana wirwe neza uri hehe
ndinyanza mu mare ya mege
ikibazo cyawe
yaje na byamwaje uwo mutumirwa ese ko hano mu ntara haba hari impano y'abana bakiri batoya izo mpano bazikeza imbere bigakunda kagira nyine ajya dufasha gutanga hano mu ntara cyane cyane hari abana bafite impano yo kuba basimusoma ariko ugasanga baratukira mu cyane izo mpano batabona aho bazigaragariza
icyo kibazo Joweli yari amaze kugisubiza ariko mu magambo make cyane wenda ndagije imana ntago yakurikiraga bwana Joweli magambo make cyane
impano aho ziri hose ngandi nuko nagize bitabwiriye ko habaho gutegura imishinga yaba uturere mu bakomisi bw'umuryango bugerageza gufata ubumenyi butuma babasha kunoza neza izo mpano zabo imyaka iyo ari yo yose umuntu yaba afite nk'uko mubibona ku isi yose ntabwo bivuze ko atagira icyo akora niyo mpamvu yaba no mu cyaro yaba na hehe bisaba ko hakorwa iyo mishinga abafite ubumenyi muri komini zose mfate urugero nkanjye ndi umwanditsi nyobora amafilimi ariko iyo habaye nk'umushinga runaka kwigisha njye mba niteguye igihe icyo ari cyo cyose kujya gutanga ubwo bumenyi nzi n'abandi benshi bari muri uyu mwuga wa sinema nabo biteguye gusakaza ubumenyi bafite kugira byibuze benshi babugire ari nabwo igihugu cyakomeza gutera imbere kuko tugira abantu benshi bayibuye mu kintu niko dukomeza gukora ibintu neza ariko nkuko nabivuze arumva bisaba umwanya kuba abantu bidepasa bakajya ahantu hose hatandukanye mu gihugu urumva ni umushinga bisaba ko ugiramo ubufatanye n'inzego nyinshi zitandukanye ntabwo ari umushinga ntabwo ngo ibintu bye bine ntabwo ari ukuvuga bisaba n'ibindi bigerenga ko hari ibisabwa kugira ngo bibe abantu bakomeze gushakira izo mpano ako nko muri hari nka poroje y'imbuto fondesheni yagiye ishakisha impano gutyo muri domene artistike harimo umuziki sinema n'ahandi kandi byatanze umusaruro mwiza ndumva hakenewe imishinga nk'iyo mu duce twose dutandukanye tw'igihugu kugira ngo byibuze iyo mpano zikomeze zitezwe imbere mu bumenyi
urakoze cyane Joel Karekezi ahanini twibanze ku byakorwa kugira ngo umuntu abe yagira icyo ageraho muri uyu mwuga wa sinema ariko nanone nibaza ko hari namwe mu makosa abantu bagitangira kwinjira muri sinema bakwiye kwirinda
muri uyu mwuga wa sinema bisaba kwihugura kwiga gukora ubushakashatsi na poroje ari yo tugiye gukoraho bigusaba ubushakashatsi kuko ari dushaka kuyikora tugashiduka wangiza ibintu byinshi yaba no mu mateka y'igihugu yaba n'inkuru ugiye kuvugaho niyo mpamvu bigusaba kugira kwitegura gushakisha ubumenyi ubwo bumenyi atari bwo bukomeza kubushyira buri munsi nabwo ku gihe uburyo ukomeza gukora ibintu byiza kandi bitabangamye kandi biteza imbere umwuga wawe kandi bigakorwa neza ku buryo bw'isoko mpuzamahanga bw'icyo bijyanye.
Joel Karekezi, umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, twaganiriye ari I Kigali mu Rwanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unadusangize urugendo rwawe muri sinema. Wakoze cyane bwana Joel Karekezi. Shimire namwe nshuti mwari muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonné Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya gatandatu I Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Kumye bakumako